Joy jam den jabori mintaji chapande tati dande studio kalangono ku kettini ramin Omar Hamma janga ta kibaruji modde fulfulde do masinaji amin hasan ender ko kibaruji deni en kala e wide ano perol bibbe wuro wadana sembena der dubu junaji didi eno gaidi der region tilaberi dum do gabatte ala rafke jorande nago yero no biro o cha faminir kando wi hano torraji hemre chapande tati jegon kawoni ko wada chaka lebi joy nani bi hande subana wor ko dum fudda jeddire itanaande leede afrika ganjande ande lugge kolati dum jardar jintana ande lugge der jangirde universite yewtere meden pindinaande antana do filla mojjingol habaruje hesare der lawol surugol woldeji kari jamirti modon yerno kalirno de der ko e kibaruji meden Aminatu Seyni bi leydi Niger kan wari arano e doggudu dada ko rewbe ko njunda metereji keme didi noni ton Czechoslovaki der nokure to dado bi leydi America bi etedo Elison Felix latido kan hebi kile kedo barjari ko kange e fijoji pirtol balli ko wite Jeux Olympiques chaka segonduji nogay e didi e doggoto der region tilaberi ni bien dilidu bibbe wuro e sembe sembe fuddana ni wadde sembe der dubu jinaji didi e nogay e didi dum dogam batte Allah e kipitande pelle murtude sate fu o fi du wonnina be doro yesno yeruno pelle o cha biro mudum famtinir der andinore de wadi wurtinde nogay e tati lewru men korafikater wi famina e dengal fulfulde
edo fi rafi hakkilo fu kingo ko watta fitinaji hembere e chapan tati e jeego kan wonno ko wadi lewru janvier warde avril 2022 e didi yerno andinore ocha biro kawjido fabatobe ndaro fabede be duniyaru holliri ko 2022 e goho fitinaji chapan e jene tati woni ko wadi le hitande fu nenno senen jeewi ni dido fitinaji ko hikka dun sowi ko rawane dun endam dun sabi jati ko watta himbe ujuna chapan e joy e jetto kay gon ko dilli nokkuje mudun en jora nokkuje godde ko watta himbe chapan e nayo tato kay won ko mbara hawta do himbe nogay dido diwtabe dilida le departement mo torodi terra e gote alla ne hunde endan wadirni endan e chadale ko dum waddi le region mo tilaberi sengo gondon fabatom daro fabede ko jewtini be mbi leydi Niger no yidi faborede dubinade nogay didi endan ko watto millioji kemi joy chapande joy dollar wakade mo kalto endan dedo cede indade do hemre buli sapatamon ko be kebbe kawri tafon yerno biro kawjido fabatom daro fabede be le duniyaru mbieter ocha holliri
hande subana woni ko non fudda do der nyame jeddire ko leede Afrika do filla ande lugge ngala kawrital du yaade nayi lerjien du bujinaaji didi eno gayi e didi kan woni ko dum hantoyta docteur Moussa Hassan Husseini cigilido o batnani ko wi Ali Tajisir Ahmed
toutes les activités de la
golle yaadu yeso tefetede der jande luggi didde fu kan woni ko waddana himbe ko yirnan der cakantaraje mu kan fudu e teka kiji gattedi kule de fudu ga himbe leede afrique be misali fudu sukabe rewbe gartir hakkiloji mu endo jandeji di andan kan fu e wadude teka kiji jandeji ande luggi didde de kanje du uri waddude yaadu yeso hebo der cakantarare der jangobe wobbe no mila ko se neddo tawre basira ne den ko wawa natude jandeji di anda tawidu dum hana ko hida kan woni tittinkinaku ko jangobe be du tittinkino sebe kolle ko dum wawi wadirde jande luggi didde wadetenede ekintinede wadude kulle dedu kan jacci der jangirde
me systeme educatif c'est les pratiques
nani mbiya minister kawdiye challal bibbe leddi kengal la sarano noddi hokkobe habaruji gam batte hokkude lamdi do nyawtugol bolum wondube jonte pabbe der leddi Niger funo fati docteur Ilyas Idi Maynasara famtini e wiide burbe duubi joy ben kay hano lawol lamu do filla jabugol itte kan woni ko gollirte mun tabentinangol der duubi ujunere keme jenay chapande jenay e jeegom Ali Tajisir no fottino wakati o hali kala
en terme de gratuité
harkodata fi wadande himbe bolum nyawtigu nyaw pabbe cukabe be gada duubi joy tawabe der ki'e kiloji joy hedde e loktorore de nangi nyaw pabbe fu joddinaabe dow inde loktoroɓe nder ci'e maɓɓe ɗe endan kam en gaɗanta ɓe ñawtigu. De no sikka ko paɓɓe ɗe endan tawa hemum du sey dow ko yaawi waɗane ƴewtinaaji. Ƴewtinagol ngol du yoɓantaake. De ni ɓiɓɓe ñaw paɓɓe tawaama nder ƴiiƴam suka on sey o waɗane ñawtigu balɗe tati. Ɓurɓe duuɓi joyi ɓendu dow laawol laamu leydi joɗɗinaangol hitaane duuɓi 1996 dow mum ɗum tugoto ɓe ñawti. Laawol laamu leydi bi'ungol ɓurɗo duuɓi joyi fuu ñawirɗo ñaw irgu hennoon fuu no woodi 200 laso wala na 200 e laso ceede tikel e yoɓata.
Nonni fadde ndungu no jippo ardiɓe Sarus kajuɗe filla laaɓal ɓe dooso jamiri e ɓiɓɓe wuro lamna fiilaagu mu'en fuu no foti gam hisinde ɗum e ñawu jonte paɓɓe. Kettine nane ko Suley Saydu ardiɗo o Sarus kajuɗe filla laaɓal nder dooso fammine nana Hadisa Hassan Illu dooso.
En cette période
ndungu wonno fondi warde waɗi minen gatta daane e ɓiɓɓe wuroɓe tabbitinde laaɓal gaɗa ɓaaleji maɓɓe. Yimɓe ɗo acca wattugo tuyniiji nder gootaji ɗin, ngam gootaji no gaɗaɗi ngam ndiyan kambu nde wari heɓa no doggiri. Gattol tuyniiji ɗi no waɗan ɗan heppa doggude ɗum ɗo de ni ndiyan ɗan hawri nokkure worre kan waddata ɓoyɗi. Ngam waɗango himɓe yewtereji pindinol wakiliɓe amin no jaha ɓaade warde ɓaade eɓe pirta ko e himɓe dow ñaw paɓɓe heno neɗɗo watta ko hisa ñawgu.
Balɗe majjuni ko ɓiɓɓe gallure Agadez no mboytoro Rafi ndiyam lobban jarteɗan yaade to Sarus kawjiɗo filla cottol ndiyam on. Yorino nawtortoɓe ɓe ndiyam mbiri alama no ndiyam ɗam wontiri e pompiji mu'en o fi wonno hulƴina ɗum en sanne. Wakkati bandimi Moussa Mamman yewtidon e maɓɓe firta e fulfulde.
Ndiyam jarteɗan ko ittite e pompi tonde Agadez ele ñalaɗɗe endan eɗan warda e noone goɗon ko himɓe andana ko laatide konno yaroɓe ndiyam ɓe no jooti sanne ko darto cella mu'en dow majjum.
Ndiyan ɗan no wara de iɗan warda noone gon komin bowa ɗum nandana hano ko wattana lopal. Min bawta nawtori e ndiyan ɗan ngam minen kula ɗan waɗanamin na walla go.
Ɗum waɗi wakkati ko miɗen giya pompiji amin ɗi ndiyam mum waylake ɗan rawna.
Docteur Kaw jiɗo compagnie ittol ndiyan leydi Niger mbiyeteɗo sen o endan mo Agadez o wi hunde endan ko waddi ɗum ni woni golleji gomɓe gaɗa Sidiku Abdoulaye Boro horejo sen mo Agadez.
Undu forage to ɗum ƴoga ndiyam tawaɗo ton endan afra kiloji laso hedde ɗo endan undu du endan kam watta golla daare gina. Min looti du fa hande sato keso gaɗaɗo ndenne ɗum saabi ko ndiyam pompiji ɗi endan wayli. Amma to himɓe kulu ngam komin jofa ndiyan ɗan na komin ƴewtiniɗan no
gina. Campanie itto ndiyan to enda Agadez ni wonno andina gollidoɓe ndiyan to enda Agadez wiide ke hunde endan ko warni fa wittono.
Fa hande ni mbiyan saɗorma Rafi ndiyam nder région Agadez amma e laawal ngal e jahatana tenda arlite to lebbi majju ni gallure nden no tawra kam ɗo kay saɗorna hano Rafi ndiyan lobban jarteɗan noni o fiidu waɗi ko alal bittingal ngal jahangal waɗa do ardagal députéjo biteɗon hano Bashir Sidi Abdul Aziz noni ɓe jeyi ƴewoyde nde nokkure latinde kiloji muɗum 25 e gallure nden.
Gar arlit forage berni wonde siki
sire arlit ulli forage joy godi gonadi no joge hande didi gadama fa forage goto no donno golla forage jeddabo on kanni tawra sa dorna kanko du himbe simbe enden gidi mu indi ulli jegom di enden ni e bundu duto di haurama litriji diam milioji jegom hebete e nyaloma himbe sire dendu wada himbe ujunaji hemre e lasoji nayo. Himbe beedu ni keban diam ke jordam jartedam amma komin timmini min pa mi kono hanno groupe gom ko hite courant heɓono resi ɗum watta du renoɓe ɓulli ɗin enda yo en dabaji tawaɓe serseraji takkol sire ɗen ka en du ballire keɓa ko jarna. Hawtidade perfet arlite ni min dara no watte ko musola heɓa
wode kamata shimano probléme localement ay réglenchi.
Joom en galleji 43 kamɓe goni ngala ɗum warɗe ley commune tondi kanjiya ley région Tillaberi illu alal bittingal ngal yerno maire on famminiri ɗum ɗo ko sabindini ɗum woni duydi e ndiyam kam hawrondiri nder majjum. Issa Nou maire mo commune tondi kanjiya nani ko fammini Hassan Momini dow majjum.
wodi ndiyaman te kal laado wuccir kam
hendu dum wadana alal har lasara pewdum futuro no fa'i warde gada ko misogon waduno har lettugal amin gumbi banda ayni simor hinka jole kede endam fu duudi din endam wadi bonnere mawni ten har tommi nyalli gumbi banda sire mun dem fu wela dar juudi e tendeje fu jami don hayni simor kandu lumo gon gumbi banda borgne taki to luuji din endam do fati jole jo em bale chapande tato ido gumbi banda hemre ella soy tatu enayo hayni simoru mawreido hemre ella soy tatu e jeddo hayni simoru gube la soy tatu e jeddo be goni jo en bal be bonnerne enda hewti windabe min kebay dimma bonnere de enda idum he hisade yettore alla maydo waday amma wadi himbe barmube wobbe jaraama loktoror gadane safa
hayni simo loktor ko arado bor jaray kanday no dum ge safa
rewɓe leydi Niger golla keƴora kayumen ɗum tabiti misali ley région Difa to rewɓe wuro Bagara gaɗi lumo mum en halal lebbi majjum tatini ɓadagal lumo mango ngo gallure manga lumo rewɓe ngo do weltare mandi ɗum latani ɓe rewɓe golloɓe yirno madame Leila lumojo fammini bandi min Goudi Abdourahmane.
Allah yettama minen nana belɗum lumogon sanne ga ingo wodi ho yirna to handen de jomun heɓa riba jiyamo no heɓa riba ni wala fu ko min connata ɗo himɓe no garira ɗum he sembe fuɗo rewɓe bare bariɓe fadde neɗɗo yahata lumo goto de ni no yawɗo ɗo ni wart soda firta muradu mum lumo amin go kam ɓuuri ho yirna ɓurde lumo goto yonayɗo tampina hoorema rewɓe wuro Difa no garira he sembe nden lumogon no coda de himɓe ɓe pamay fadde jomum yahata lumo goto neɗɗo anda ko hewtoto ɗum denne no handi neɗɗo wara lumo goɗo gaɗa mum du nder jama are no rewɓe tetum no gorko fuwoni wala hakkillo ummigo ɗo fuwoni wala
baka kaza babi ita
sai garta e yewtere meɗen pindina ɗo nder Niger no kuuje kewɗe nder mum no tawda e rafi keƴora ndenago o fi hakkilare du no walla ko waddata woldeji hakkunde leñi tawaɗi nder o nokku gam surude o baasi waɗi ko pelle mballoɓe no gaɗa ekkintinoje dow filla moƴƴinol fondi tiggol hokkodirgol habaruji e hesare kamɓe surugol woldeji kettinenene ko Amadou Mamman Abdul Karim ɗo won directeur kadiɗo fi yaadu yeeso no faminiri Samira Rufahi fi
a janginowo dow laabi heɓude mosola kaɓe tawteɗe caka himɓe no cuɓaaki nokkuuje to garton gollonɗe enɗen waɗirte
le choix d'abord des localités
subagol gure to min jaata min golla min dartana nokkuje to bolawol e kewi sanne to tawte wakkati goɗon himɓe muɗum en fuu doggi dilli hono ni joni se en kiisake miɗin jaa sanam e abala 1 bani bangu bankilare inates ayeru nokkuje ɗe du konna fuu nokkuje non ko laati eɗum satti tan sanne fa indira nokkuje boɗeje
qu'on appelle des zones rouges.
Moi, je suis un peu de
des jeunes, souvent.
ko ɓuuri heewde fuu sukaaɓe rewɓe kañum e sukaaɓe worɓe kañum woni komin ɓuri haaldude sanne ɗum du wakkati goɗo minen koƴaɓe capanɗe joyi joyi on minen koƴe capanɗe tatal min koƴe sappo e joyi joyi ɗum ka yi min tugata ko nan e dow muradu o momin jiɗi min kunta nder muɗum noon noon keddi leñi ko taw ɗon fuu min durwan tawi himɓe mum tawama e ley haaldeteɓe ɓen ay woodi duka senna min durwan ka haddi wonɓe ɗon enɗan wonɓe golleji mumen fuu tawi kadi himɓe mumen naati hono joni min mbiya remoɓe ni na duroɓe ni na kono nangoɓe liƴƴi an kadi tawaɓe ɗon enɗan golloɓe fuu min gattan ɗum e ley sawara on enɗa ngam min jiɗa tawi min jottake himɓe fuu se jokka subagol himɓe gol du min darle hooreɓɓe walla min e haaloɓe nanane en ni kañum e himɓe leñiɗi e koye muɗum en ay rewɓe en kañum e fanen pelle tawteɗo no golla ɗon en
les zones qui sont présentes dans les communautés
ɗum e ummatore de wona no ekkintine dow laabi ɗi
la première des choses c'est les former
goɗo fuu tindinoji woni komin gaɗon toɓe gam ɓe mbawa moƴƴingol e fondugol kokkondir kabaru e dow hesare ɗum fuu du konon ɗum waɗa nder ndiyam pewɗan minen jokka du konno lawol no joddal himɓe wordi aladaji mumen noon noon du konno minen gaɗa théâtreuji e hoore mum pamtinoji min gollide réseau ji nder fi on endam ay woddu gonna min kawra e mabɓe noon min tewta ɗum woni ko hani ɓe jangguine ɗum tafo ko ɗum ɗo min koƴoto min cigilo ɗum fa woɗa seɓe jangguinama ɓe durwa hono koɓe keɓe janggui ɗum ɓen paabo himɓe heddiɓɓe ndenne kamɓe ɗo ɓe tewtu an pelle goɗɗe ɓeɓe nanimina yaa komin pammina dow mum
nous en tant que jeune nous avons appris et autres
gaɗa gaɗol ekkintinoje ɗe enɗan oɗon ɗon oɗon keɓa ko tewteton ɗum na
witake hono wakkati fuu minen keɓa hono komin jiɗɗum saabu ayi hunno ko laati dow fi wonƴu tuggol jikkuji noon laawo mum no juuti sanne no woodi darorɗe ko tokkete
fonction de plusieurs mécanismes
ɗowonto kibaruji meɗen tili kirtanto jamirti